Chaulo, abeegwanyi z'ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga lino abawerya ddala 8 bakyagenda mu maaso n'okukuyega Bannayuganda babalonde nga buli omu asuubiza okukola ekyenjawulo kw'ebyo gye balabako. Omukulembeze w'eggwanga lino era nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ali mu bitundu eby'e Rwenzori nga we twogerera bino ayolekedde disitulikiti y'e Bundibugyo wamu n'ey'Entoloko nga yonna gy'azaayita azenga abakubiriza okukuuma emirembe wamu n'okukola ennyo bagaggawale bave mu bwavu ate batandikewo emirimu basobole okukozesa abalala kino kirwanyise ekubbula ly'emirimu mu ggwanga. Abalala abeesimbyewo okuli owa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omulamwa gwe ogwa Uganda Empya ali mu bitundu ebya Nuoya ne Amolo, Robert Kasibante ali Gulu City ne Adjumani, Munyagwa Mubalaka ali Masindi, Mukulu Mugisha Muntu ali Koboko ne Maracha, Nandala Mafabi agenze Serere wamu ne Ngola, Joseph Mabirizi ali Nakaseke ne Ruweru, ate Frank Blira au mudemo. Okulonda kuno okwababaka ba parliamenti n'omukulembeze w'eggwanga kwakubeerawo ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka 2026 era nga akakiiko k'ebyokulonda kwesaana abo abakuuma ddembe basaba Bannayuganda okukuuma emirembe omulimu guno gusobola okutambula obulungi.